Dachimsafi.com.
Jilani yangu wa kiyama, na mimi nina amanae. Jilani yangu wa kiyama, na mimi nina amanae. Wakiukweli ananikosha, ananikosha jirani ananikosha. Ananisuza kumoyo ananikosha, ananikosha jirani ananikosha. Ananisuza kumoyo mama. Tena
una jirani yangu ananipa furaha nikwambie.
Akitoka bafuni yanapenda sugogoga, minapenda kuyatazama maboga. Maboga na tikisa moja moja maboga. Amevaa kanga moja basi kumbe anatari bwana. Anatari uyu jirani anatari bwana. Anatari
hizi jirani. Umetoka Masaki ama Sabe? We ni mzungu, ukiombwa kitu wala mkatai.
Basi twende mwanaume, hey! Niseme siseme mwanaume, hey! Niseme siseme jirani ameamia na sabufa kila jioni tunaruka. Nisha weka pamba kwa jirani sisiki. Nisha weka pamba kwa jirani sisiki. Etoka kamia kaniunganisha wifi. Jirani yangu wa kiyama, na mimi nina amanae.
Jirani yangu wa kiyama, na mimi nina amanae.
Wakiukweli ananikosha, ananikosha jirani ananikosha. Ananisuza kumoyo ananikosha, ananikosha jirani ananikosha. Ananisuza kumoyo
tena umo umo.
Nasema kwa ruza chini mwanangu nisikie kwa 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 ru, nataka nisikie kwa kwa ruza chini, nataka nisikie kwa 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 ru, nataka nisikie kwa mwanangu nisikie 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 kwa nisikie 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 kwa umo umo. Na unawika tena Aisha boy Makizube yo baba kichu bro kia wachungaji pita huko wasa ni kumivu wafu mtoto wa mafia wutu pisi wewe Uncle Abbas. Tende na tumbo tumbo mchoyo wese bimza wawa kijanja viwawa.
It's London Blonde.